Radio Pulpit, 657 AM.
Dumedisa ba mamedi ka fela ba Radio Pulpit le bitso le matla le pholo sa lamorana Jesu Kriste le dumedisa ke moruti masengi ba mosongwe ka jeno. Ke rata re lebelela lefoko la Modimo mo Luka chapter 18 verse 1 to verse 80 fale. Yona e re fumane ba le ga ka tsele. A ba bua nabo ka setshwantsho sa gore motho o tshwanetse go rapela ka metlha a sa lape. A re go ne go le moatlhodi mo motseng mongwe yo sa boifeng Modimo le motho a le motho. A sa re sepe ka ene mo motseng o go ne go le motlholagadi yo o neng a ntse a tla kwa go ene a re ntsheka molato mo baganetseng wa me mme a gana sebaka se se leele morago ga moo a akanya a re le fa ke sa boife Modimo le motho ke sa re sepe ka ene le fa go ntse jalo ka motlholagadi yo a ntapisa ke tla mo seka gore a seke a mphatlola tlhogo ka go boa-boa gape ga gagwe. Morena a ba a re le utlwile se moatlhodi yo o sa siamang o se buileng a Modimo ona ga onke o atlholela batlhaolwi ba ona ba ba o tlhaeletsang bosigo le motshegare gongwe a o ka ba diegela. Ke lo raya kere o tla ba a tlholela ka bonako fela a e tla re morwa motho a tla a fitlhela tumelo mo lefatsheng. Morena tlhonofatse lepalo ya lefoko la gae I confirm it with science and wonders. Mamedi a rategang ke rata gore lebelela kganke e ya go rapela mo metlheng ya bofelelo mo end time praying. Lefoko la Modimo le re bontsha ka setshwantsho fa le mathata a mosadi a motlholagadi o ne a tlhakane le ona fa kgang e e bolela ke morena Jesu e bolela gore e tla verse e re e balang ya kgang e tla morago ga o pele ga go boa ga morena Jesu gama lefoko le le buang ga go boa morena Jesu end time with a verse about Christ's return and letso la Modimo le re bontsha mo a parable for our time how shall we pray in the last days. Mo hara metlha ena ya rona mo nakong tse re leng mo go tsona re tlo rapela yang praying instead of fainting re sa lape re rapele re sa lape mo verse 1 fale e re bontsha mo gore monyetla o Modimo a re fileng wa thapelo the privilege of prayer many invitation or mo bibeleng dilo tse mathata a o tlhakanang le ona a otlhe a ka solvega fela ge o rapela ke se bibele re bontsha sona Jeremia 33 verse 3 mpitse ke tla go araba ko bontshe dilo tse dikgolo tseo sa di tlhomamisang tse di fitlhegileng John chapter 16 verse 24 e tlhalosa gore ge re rapela ka leina la morana Jesu Modimo o tla re araba re fa dintho tse re di rapelelang. Prayer is lifting for crisis. Re bona gore thapelo mo ya re phagamisa mo nakong tse e leng gore re na le mathata ka ona. Hebrew chapter 4 verse 14 to 16 re tle to the throne of grace re le ka fasa ga madi a morena Jesu setlhabelo sa re etseditseng sona gore dithapelo tsa rona di arabege go ya ka 1 John chapter 5 verse 11 to verse 15 fa le re prayer gets results ga o rapela bibele ga o rapela the will of God. Sometimes we feel like fainting ra utlwa re lapeile re latlhe re feletswe ke maatla all strength seems gone ke kgale ke rapelela problem e ga e tloge re ntse re rapela mathata re bona mme o ne a na le mathata le ena mo re struggle re katana re tlhabana le dilo tse re lebaganang le tsona le bo coronavirus fela bjala but that's when to pray ga dilo tse di le teng tso tsotlhetse ga re a tshwanela go lapa we must pray morena Jesu o bolela bja o ruta bjalo time conditions are to be perilous lentswe la Modimo le re metlha ya bofelelo go tlo ba metlha e boima 2 Timothy chapter 3 verse 3 fale go tlo tla nako ya mathata ke yone e re phelang mo go yona e some will be tempted to cave in ba bantsi ba latlhegelwa ke tumelo ba latlhegelwa ke tshepo but lefoko la Modimo le tlhalosa gore God is up to the occasion. Maemo afika pa afi arafita mugona. Modimo ha kaseke apalela Modimo. When your knees are about to give away, pray, rapela. praying, that is faithful mo morbala verse 2 to verse 7 ere mo sadio abua boela ho mo atlhudi ona troubled widow the widow ne ditselwa dilotsotso o tlhemono sna justice no sna toka ene yetsa the widow mo God is not unjust na go nwe ha re rapela re sa fumane dikarabo rena hana hore modimo ha wa siama me sometimes we act as if he were unjust. Rapela o ka re modimo ga wa siama fa. Have you ever doubted God's justice? Siama ya modimo o heading to disatsa mele sentlo o belaelle modimo gore o ka re modimo wa mo ga ka ska khona nthusa. Here Jesus meet us where we are. Mo morena Jesus a tlhalosang the widow and the adversary mosadi ona le le nabala ha rena le mana ba mo lefatseng. First Peter chapter 5 verse 7 to verse 8. Eri, the devil is roaring like a lion. It's not a, like a lion. Mara obata ya ka mometsa mola. Rena lele naba le leng gore o tshwanetse gore o rapele ka metlo. Widows in the Bible bana ba tselwa dilotso tlotlo. One who is weak, ne le motho a weak, ne le motho a tlhokang. Re bona le rona le re le self sufficient nako ngwe re ikutlwa re le self sufficient. Mara hona le maemo a re palang le fase le hlolehile le hlotse ke coronavirus ka one for whom God intervenes. Mudimu ukena di paking. Sababa bukwa baba ikutwela ngora no. Ahuna mutomwa kantusa muntwe. Mudimu kena di paking. The widow had a bulldog faith. Avali tumelo. Bulldog heads for a singwe. Hai se kuheli. Mara musadi ona arapela. She kept coming on abuela atla. Coming back even when she received no answer. Lana sa fumane karabo. Lo sa fumane karabo. Rapela. Elijah. Will arapela 7 times. Gana kwe wana rapela rupula ini. Anza rumela lata la lotro lot. Is there something happening there? Rapela. The judge granted her request. Mu watudu ona arabela kupo ya haye. Praying that will be found when Jesus comes. Verse 85, shall he find faith on earth? But wa dumela mbana lim tumelo motapelo. Dilote din chira dieza marantwe koluke tapelo. Do you believe in prayer? A question, a prayer in God who answers prayers that is not answered. The question is the kumbalen di poso sa di tapelo sa hose di sarabi wampili. Mara awta dumela na. Special no bulela manzwa. If such faith is not to be found, Jesus is the one to find it. Jesu ke ena ka khona gore a utlise motumelong ena ya bua dintho tse di sa boneng ka matlo le dumela gore diteng. Will Christ find you persistent? Ntho e kholo mo ke go phehella. Jesu o tla go fumana o ntse o phegeletse go rapela o tswetse pele ka thapelo. Only a prayer can enable us to overcome our adversary. Ke thapelo fela ye ka re khonisa go re fenye le maba wa rona. Coronavirus o ka e fenya mathata ao a otlhe. Tsatsila ka jana o ka tlisa go Jesu. Jesu wa fentseng lefu, Jesu wa fentseng satane, Jesu wa fentseng lebitla. He's still the same yesterday, today and forever. And ke ena ya ratang go thusa mo nakong e tshwanang. A time to pray. Ke nako ya gore o rapele ka phegello persistently, o tswelle pele mo thapelong. Letsatsing le leng la ka jana. Believing prayer is the need of this hour. Go tlhokega thapelo ye e beilweng mo ditshepisong tsa Modimo. Ye e tla reng ga o e rapela, wa rapela o itse gore Modimo o araba dithapelo. Modimo o kgona go gofa dilo tso tsotlhe tse o di rapelelang. Modimo ga a tlhole ke selo Modimo. Now, God, good news in life, we will face hardship. Ke khangere bana mo mosadi o a lebagana le mathata a o leng gore o ne a tshwanetse a sa itse gore o a fenya yang, a sena le tšhelete ya go a fenya. If we can make it to the to the other side of those struggles. Matata, can we make it? Re karapela re modimo re thuse re fete mo bo coronavirus, re fete mo mathateng a o tlhoka metsebetsi mathata malapeng. Ke rata go rapela le wena modimo ka lebitso la Morena Jesu. Ke rapela mo mamedi hlolo persistently a rapele modimo a ka never to give up. Ke kopa tso tlhoka dumela re o file tsona supernatural so in the name of Jesus. Amen.
If you need prayer, please send your request to prayer@radiopulpit.co.za or WhatsApp 067-429-7564 or go to Radio Pulpit website on www.radiopulpit.co.za.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.